Sikiriza Katonda, yekwe mutonzi wange. Era bulamu bwe nnina bulina lwa kisaakyo. Kati nfukamidde nkusaba zonna beetaagaana. Okubira bulabe bange bonna basaasaane. Yesu tonda wambiriza. Kuwesuubi yange lirina mu gwe. Nobola munnamirewo kukikugamba nga n'oluusi bakolima bingi n'ebintiisa Katonda wange naye simanyiko abasinga teyakwenkana ate biba yakusinga nze mmanyiko abasinga teryakwenkana ate biba yakusinga. Soda, sina tinta na wemba mujango, umamanyi wemba na wisiba singo. Oh yes, simani kwa basinga, tenya kwenka na tenyo ya kusinga. Zemani kwa basinga, tenya kwenka na tenyo ya kusinga. Yes.